Kuda Lilabe Sura Jawego'o Aya Jawetati Aki Sappo e Jawi Nangol Istifanus Alla Barkidini Istifanus Hoccimo Bawde Waduki Kude Mawde Kaidinide E Alamaji Nder Yimbe Amma E Wodi Woppe Nder Sudu Doare Bietendu Sudu Rimdinabe E Woppe Giwoybe Gariri Sairin E Gariri Alijandiria E Lady Kilikia E Lady Asia Be ummanimo e be ngeddotira e mako amma be dullino be jalortomo gam e mo metira e famu e ruhu Allah sey be kokki wobbe cede e suude gam be bi'a be nani e mo huda Musa e Allah non be umminiri berde himbe e mawbe e modibbe attawra sey be nangi Istifanus be jarimo yeso kawtal mawbe be gaddi cedu en fewre Chedu en benbii, konde neddo oo, e meta kalluka do wuro cheningo, e attaura. Minnani e mowia, Yesu najarankejo sankita e wuro cheningo, uwailita e wuro nuji di Musa hokki en. Sefu jodi bender kautalangal, chuti Istifanus, bengi Yesu mako wartibo Yesu malaikajo. Istifanus, goto nder chubabe. Gambe sendana robe be worbe mu e mai nyamdu en nani Alla jomirawo barkidinimo hokkimo bawde waduki kude mawde kaydinide dum e holla en barka Alla jomirawo e wandi e Istifanus seko wala Istifanus e yamditina yimbe be jamda barka inde annabi Isa yimbe bo e kaydina e teddina Alla jomirawo doko wadata Aya jawena yaki sappo wi'i, amma e wodi woppe nder sudu doare, bietendu sudu rimdinabe, pe ummanimo, e ben geddotira e mako, amma ben dullino ben jalortomo, gam e mo metira famu, e ruhu Allah. Do e ennani, nder kude kaidinide de Istifanus wadata, e wodi woppe yimbe, diga tarika rimdinabe, umminbe kajal, bengari e ben geddotira e mako, Amma, ennani, pendullino benjalorto Istifanus. Gamko Istifanus wiata fu ngonga. Walano penangirta Istifanus e shia gonga deri ekitinol muum. Gam Istifanus e metira famu, e baute ruhu Alla jomirao. Aya sappo e go'o, yaki sappo e didi wii. Sebe kokki wobbe cede e suude, gam pembia, penani e mohuda Musa e Alla. Non be umminiri perde yimbe, e mawbe, e modibbe attawra. Sey be nangi Istifanus, be jarimo yeso kawtal mawbe. Be yimbe be darika rimdinabe, geddotirobe Istifanus do walde Allah. Be dullino be nangirta Istifanus, e shia gonga. Gam non, sey be kokki wobbe cede e suude, gam be pewa do Istifanus, be mbi'a, ay min nani neddo oo. E huda Musa e Allah. E non, pe umminiri hakkillo yimbe, e ardibe dina yawdan kwen. Hama pe ngadi dun nangi Istifanus, dum yari mo yeso kautal mawbe, gam dun yitomo. Aya sappo e tati aki sappo e nai. Pe ngadi chedu en feure, chedu en benbi. Konde, netto oo, e metakalluka do uro cheningo e attaura. Minnani e mowia. Yesu najarankejo sankita uro cheningo. Uwaila donuji di Musa hokien. Pe imbe shiria ke feuri. Gambe ngulloreo Istifanus e Yesu kautan maube. Pe kokki wope chede esude. Gambe kokka chede feure do Istifanus. Gamnon, dependangi Istifanus. Pe ngaddimo Yesu kautan maube. Sepe mbii. Ai Istifanus. E metakalluka do uro cheningo. Hama e mowia, ay Yesu najarankejo, sankita e wuro cheningo, nden o waila e fundo nuji di Musa hokkibe. Gamnon, e mowata fi kalludum. To en siptori, nde yahudanko en dulli ko nangirta an nabi Isa e shia gonga, sepe ngaddi sheidu en feure, epe mbia, ay an nabi Isa e metakalluka do Alla jomirao. Gamnon, o hewti wareki. Non maado, en nani yimbebe, nde dulli leifi dun nangirta Istifanus, sebe shiri feure, bengadai shedu en feure. Ebembia, ai Istifanus emetahana kaluka do huro cheningu. Hama emovia, ai Yesu najarenke jovi, sankita huro cheningo ngo, o waila na pefundo nuji imusa hochibi. Gamnon emoyiti o majina imbe. Hani umwaramu, donanon o majina imbe. Aya sapo ejawi, sefu jodi benderkautangal, chuti Istifanus, bengi Yesu mako wartibo Yesu malaikaju. Do, ko alla jo mirao yidi holla imbebe, ndepe chuti Yesu Istifanus, bengi engo elikitabo Yesu malaikaju. Lalle seko wala, alla jo mirao etabiti nanabe, Istifanus wala alefi, nderko Istifanus fuvi ata ungonga. Der ayaje den jangeten to Yesu en nana ko Istifanus wiata do ko dum wullorimo